episode.
Black Market Records.
Yeah.
Wow, that's really sweet, Chris.
Mister. Mister Nun.
Hey, yo, Clama.
Yo.
These be lit.
The lit and they are the people. Yo, youth man, ana shine, una jam, my guy. Wangapi walidhani tutafail badai. Nika tuna God sisi. Kijana amepotea kwa godewa. Suna bonga, my guy. Una feature, mi nina show badai. Ha, mambo ya God walai. Vijana baru baru wanapenda my vibe. Balance, push, balance. Vijana wako inje wana push. Balance, ma douche, fala. Push, balance. Vijana tuko nje ituna push. Balance, salale. Sala tulipiga wana shindwa ni wale. Sana inajipa, my guy. Youth man, we shine, what a jam, my guy. Blogger nadhani utafail badai. Nikaye ni God. Pale YouTube anajifanya mode. Pass God, hii ni polite notice. We ni bonge juu inakupa profit. Ni bag una chase mindo topic. Ni nani chopi, ni nani wana copy. Youth man, mina shine, mini fine. Tebo ni kubwa, sote siku dine. Watu bloody, wana kazi ya dime. Tuko na God, na pia tuko na time. Youth man, ana shine, una jam, my guy. Wangapi walidhani tutafail badai. Nika tuna God sisi. Kijana amepotea kwa godewa. Suna bonga, my guy. Una feature, mi nina show badai. Ha, mambo ya God walai. Vijana baru baru wanapenda my vibe. Balance, push, balance. Vijana wako inje wana push. Balance, ma douche, fala. Push, balance. Vijana tuko nje ituna push. Balance, salale. Sala tulipiga wana shindwa ni wale. Sana inajipa, my guy.
Balance, push, balance. Vijana wako inje wana push. Balance, ma douche, fala. Push, balance. Vijana tuko nje ituna push. Balance, salale. Sala tulipiga wana shindwa ni wale. Sana inajipa, my guy.